officials are given brothers. Roman Catholic walikataa zawadi hiyo. Hii ni pesa ya umma. Kuna watu walikokesha wanaanza kuuliza hizi pesa hii umezitoa wapi?
Utakuwaje unaunganisha na huku wengine wanasema endeni mniachie viongozi wa sehemu hiyo. Hawa ni wagongwa. Sasa watu watakuwa wakununuliwa na zile hela zao.
Na lazima tumalize hii siasa ya handouts na bribes. What we want is to do what is right for this country and to transform our country. Na ndio sababu tunasema for us to achieve that, Ruto must